Downloaded from ilovezedmusic.com.
It's the kids, baby.
Ni leo acha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza, na leo tena waiteni paparazi, warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, kumenaya na baby. Oh, nemuna kipenzi, nimshenza kupendi. Ama kweli mtihani, mambo mengi dunia. Na mistressi siwezi, oh siwezi.
Bora ni njoni, maisha mafupi ni simple.
Mama yangu, kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh,
kilichoponza fala kujiona simba, kumbe swala kazama kwenye penzi uchwara, badala kusaka miamala.
Ayo, toka ndeti pesa sana pendeza, na tena na enjoy na wanangu maombo.
Wakamti nasoma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona yani.
Aina sema bora,
bora ni njoni, maisha mafupi ni simple. Yani nini tesekero,
Slicer.